angazi kanjani kuwe kodwa mina nje bandla hayi angimuhle kahle kulandeleni imithetho anginakho impela ongakho eminyakeni lento yobuKristu kimi yayinto engangihehi ngibukela kude ngikubengelele ngikwamukele ngosini afresh ngingusibalo BT wakwangema ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works abantu abaningi nami ngiyayibala lapha bayitshela ukuthi ubuKristu yinto engondendende lomthetho engapheli buyinkolo ecinezela nayo ilokho engangikufundile ngesikhathi ngisakhula okuncimishi naleyo ndoda yaseRwanda eyangibhalela inkulumo phambilini nge-email kubuka sengathi kimi uhlobo lobuKristu engilufundisiwe kusukela kuneminyaka engu-5 manje sengino-62 buhlukile ngamalengiso kulobo obufundisayo kuningi engakutshela ngakho ngey'fundiso zezenkolo esengibhekena nazo empilweni yami kodwa kusho ngamafuphi nje ukuthi lokho okufundisayo yikho kanye ebengucinga ngishoda ngakho ukwazi ukuthi sonke esinsundu nabamhlophe amahutu namathutsi sonke sizone nokuthi uKristu wasifela sonke ukuze sibuyisane nobaba osezulwini lokho kunginika impilo nethemba elisha umlaleli izalo senze ukuthi lo baba kukhanye ukuthi bha kuye ngingoba ngaleso sikhathi ngangifundisa ngale ndima eseyibhalweni ekuThithu 3 verse 6 no 7 ngomoya ongcwele amthela kakhulu phezu kwethu ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu ukuze silungisiswe ngomusa wakhe sibe yizindlalifa zokuphila okuphakade ngokwethemba kuye ngokuya kungikhombisa ukuthi engangikufundile ngokukholwa kwangesikho ngesikhathi ngakazane noKristu kubukeka ukuthi le ndoda yaseRwanda yayikufundisiwe kwangeyikho indaba ayingakho kulandela uhide lwemithetho kodwa ingokumukela umusa kaNkulunkulu futhi ukuthi uma sithola umusa kaNkulunkulu kuJesu Kristu nebala kusinika ukuphila nethemba elisha yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje lezi nkulumo ungakwazi ukuthi uyithole nge-audio kwi-WhatsApp bese icofocofo usithumele i-WhatsApp kule nombolo 067 706 0077 kungenjalo wemukelekile ukuthi ungene kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.